sasa ndio siku sema, sasa ndio siku sema, sasa ndio siku sema, tulikamu tukaona, sasa ndio siku sema, tulikamu tukaona, come tukaona, come tukaona na
on my suji boots like we off to Kisimayo, bumping on a bamboo watching out the bio. Prior to the moment was no motivation upon it, it was all ambition when we came up with Profit Gang. See me, I gotta rap, put my city on, let a fan do the rest. Damn, I passed the test and AI was next. Gonna throw me in a pool of a little next best. Heart of obsidian, made with gold. How the boys are charming, body says it cold. My life as a story should remain untold, but all these niggas watching want the credits to roll, huh?
Tulikamu tukaona, tulikamu tukaona, tulikamu tukaona na sando siku sema, sando siku sema, sando siku sema, tulikamu tukaona na sando siku sema, tulikamu tukaona, kamu tukaona, kamu tukaona na sando siku sema, sando siku sema. Sandio siku sema, tulikamu tukaona na sandio siku sema, yeah.
Majini bila juo, dry hamna woyoyo kubonga chuo tho. 24 sargab kwa microphone, shika nergish file kanako. Matru bila wongo, mashezi tape kumbukeni kumekujo. Kosuro farm of course, taken over zenyo studio. Sependo identity, my visions eternity. Bina eh, automatically, my flow systematically. Wase wakali, kidogi kakali, nadunga blue tuki. Grip kuna noa maska nini. Tuna fly high kwa city tunaita. Ukiwa biashara jo chunga radio ma. Ukiwa ordinary kwa mbadhi unapigwa. Hip hop city ni kweli akisema toka. Before yani ni cherki. Chikanerki.
Yeah. Tulikamu tukaona, tulikamu tukaona, tulikamu tukaona na sando siku sema. Sando siku sema, sando siku sema, tulikamu tukaona na sando siku sema, tulikamu tukaona, kamu tukaona, kamu tukaona na sando siku sema, na sando siku sema, sando siku sema, tulikamu tukaona na sando siku sema, yeah.
Niyo itwa ETC, aka Mr. Mizani, aka ni Mr. Homecap kila siku tu majani, aka the one the only. Kadha leka, diyo mana baisa sita muthika shashika. Diyo mana 6 bars, mse ukiongeza 10. Au ma MC wenu kiona cham tema kuni. Jumini anza kuroga kakaka kitambo. Diyo mana mitutema kama bondo keza Rambo.
Sando siku sema.
So msicheze na mimi, boy punchline baita kwa cha 49 chini boy. Click clack plaka plaka kwani nini. Alama nyekundu mbele kichwa tuseme uligeuza dini.
Sando siku sema.
Leonardo da Vinci, juu levo yangu ya kuchora kusema ukweli hamfiki. Na mkinyamba kwa piki piki haisikiki. ETC kadhalika vena vidi vichi.